saga nga undi kurota bituma ngori mida kwi. I'm sorry kukama kosa yose na nyendo munu na uda kosa kwisi. I can't express how I feel now. Kubi mitwe inuru gutera bonkunda marira. Kuno bijya binje buri gihe ntekereje ibyo mpaye nyema numva how we shack all back basi njye nageze mbisibe amabara navuzwe honi menshi nanjye burya hari ibyo najya menya wenze kuvugwa yeze munda good life guys on every day
nyuma nanjye ndabizi nari nakozwe ngeraho ndicuza.